yeah.
Remember listen, where you come from. Sound yeah, your music cameras, don't you say no.
Kalanda, your music promotion.
Hi, yeah, oh, you. Somebody buy a bag of the candy.
Samu peni, kuchukila 2010. Mima yeso tosa mina, pitamu mzmae peni. Shosha ni kulimba yeka yeka times 10. Mima yeso kukulimba munga tazan. Ono chape gezan, but not even. Kuvipala nisha kutabe muli eden. Life ni yokosa guys, I'm not grabbing. I'm sharpening my gift, very soon you to be shining. So, nabwela kuhoti munga oven. Nifuno vela kuicha peace ya kuheaven. Goodbye failure, limitation we've been bitten. This I'm celebrating my victory cause I
think it is. Una mwaka wena ile pasa ye.
Ndolo tosha mwaka vini. Mutange chako mutima hiyelele.
I promise I ye.
Una mwaka wena ile pasa ye.
Ndolo tosha mwaka vini. Mutange chako mutima hiyelele.
Yata mafoto ya meneteze lupita mo. Ya longe ni mokacho lako zapa ya lupita mo. Nisi mapenendela mdala bintu vati vutapo. Kukangi wasili za school but not anymore. Nifuna tema palo ya tititititi. Kilenga ni kuzula masho mega tabete ya zulile. Vamesu mwazo kutila nifuna chemu kutila. Chonongo azakapa apa ola pile ngile. Cause the Lord has saved shata la mfurapo. Mwenzo seka apa manje mwana mwenako. I'm on fire apa woi woi ndekako. I declare 2020 chaka chama palo ya.
Una mwaka wena ile pasa ye.
Ndolo tosha mwaka vini. Mutange chako mutima hiyelele.
I promise I ye.
Una mwaka wena ile pasa ye.
Ndolo tosha mwaka vini. Mutange chako mutima hiyelele. I declare ye. Una mwaka wena mpaka vya ipropisa ye.
Nachula sana, nachula sana, nachula sana, leo nachula sana, nachula sana, nachula sana, nachula sana, nachula sana, nachula sana.
Yeah. Lomo vama leftovers, munga vum vum. Chino chaka nifuna nyeseko cheka vum vum. Nobulo manga poche chibondi, chitwa vlongs. Nobufa kila boga dance, kagum gum, yeah. The power comes from your brain. The power comes from your time. So be careful of what you speak upon your life. Cause vameno kamba devi mapwela come to pass. Yeah, osa mbwelela vameno kamba bantu. Osa konkeleza vameno mafunda bantu. Nipanga dream yanga noti yomene mafunda bantu. This year I decree no more suffering. Mama
Remember where you got it from, Zambian Music Promotion.co.